Matiw sura sappo e jeweego'o, aya cappanɗe ɗiɗi e go'o, yaaki cappanɗe ɗiɗi e jeweetati. Yeesu wi'i no mayrata. Daga ngel ɗon carel, Yeesu fuɗɗi wiiki tokkuɓe mo, doole o yaha Urushalima, o yara bone ɗuɗɗe to juuɗe mawɓe yimɓe, e mawɓe ardiiɓe diina, e moodiɓɓe attawra, nden o ware. Nder nyalde tatawre bo ɗum umminaymo. Sey Biturus noddimo wuttudu go'o, fuɗɗi haɓankimo e wi'a, Allah hoyna moodibbo, non heɓataama haa abada. Amma Yeesu wayliti wi'i Biturus, sendiri e am an ceyɗan, a kaɗayɗoyam waɗuki ko Allah yiɗi, ngam naa to Allah nyumo maaɗa iwoyi, iri nyumo yimɓe nyumata. Sey Yeesu wi'i tokkuɓe mo, fuu giɗɗo warta tokkuɗoyam, doole wanya hoore muɗum, hocca gaafangal muɗum, tokkayam. Ngam fuu giɗɗo hisna yonki muɗum, o dullayki. Amma fuu dulluɗo yonki muɗum ngam am, o heɓayki. Ko ɗum nafata neɗɗo, to o heɓi duuniyaaru fuu, amma o dulla yonki maako? Ko bo, ko neɗɗo waawata hokkuki, ngam jabtoya yonki muɗum? Ngam ɓii neɗɗo, waray nder teddugal nyaako muɗum mo dow, e mala'ika'en maako, o waatanay koo moye ko waɗi. Emi wi'a on goonga, e woodi woɓɓe dariiɓe ɗo'o, ɓe maayata, naa ɓe ngi'i ɓii neɗɗo e waroya nder teddungal laamu muɗum. En nani, gaɗa annabi Iisa ƴami tokkuɓe mo, ummoye ɓe cekata yimɓe mbi'ata hanko o moye. Nden o ƴami hamɓe tokkuɓe mo, waato almaajiri en maako, mo o ekkitinta, mo o wondi e maɓɓe jemma e nyalooma, no ɓe kocciri ko bo moye ɓe nyumata hanko o moye. En nani nootol maɓɓe, hanko woni almasiihu, ɓiɗɗo Allah mo yonki, waato almasiihu lilaaɗo Allah, ngam hisna duuniyaaru diga hakke. Ɗo'o bo en nani o wi'i tokkuɓe mo no o mayrata, waato no o hisnirta yimɓe diga hakke mu'en, e kiita Allah nder hiite jahannama yaaki aljanna. Emo hollaɓe laawol ngol Allah e hoore muɗum sirri, ngam o warta kisnoo yimɓe diga hakke yaaki laamu Allah, ko bo wuro Allah, ko bo aljanna, waato e laawol mayde maako dow gaafangal e ummaaki maako diga mayde. Hanjum woni laawol ngol Allah e hoore muɗum sirri, ngam hisnuki ɓii aadama diga hakke maɓɓe, e kiita Allah nder hiite jahannama yaaki aljanna. Gaɗa ɓe paami annabi Iisa woni almasiihu kisnoomo Allah liloyi, nden o fuɗɗi ekkitinkiɓe dow laawol ngol o tokkata, o warta kisnoowo duuniyaaru diga hakke yaaki aljanna. En nani o wiiɓe doole o yahay, waato hanko annabi Iisa, o nattowaay Urushalima, o yara bone ɗuɗɗe e torraaji feere-feere to juuɗe mawɓe yimɓe, waato ardiiɓe, ko bo laamu, ko laamiiɓe, e mawɓe ardiiɓe diina, e moodiɓɓe attawra. Nden o ware. Nder nyalde tatawre bo ɗum umminaymo, waato Allah umminaymo e yonki. Nde almaajiri en ɓe'e nani annabi Iisaa meti dow no mayrata, fii ɗum hayɗiniiɓe, fii ɗum wanniiɓe, ngam kamɓe ne ɓe nyumrata dow garol annabi Iisaa ko bo almasiihu, e ɓe ngi'a annabi Iisaa ko almasiihu teetanayɓe laamu maɓɓe, ko bo rimɗinayɓe diga juuɗe Romanko'en laamotooɓe, o tiggana ɓe laamu maɓɓe, nden o warta laamiiɗo maɓɓe. Kamɓe non ɓe cekirta, kamɓe non ɓe nyumrata, amma nde annabi Iisaa holliɓe ko Allah shiryi o wara o waɗa, sey ɓe kayɗini, ɓe paamaayi. En nani Biturus nde kanko o jawdo metuki. Sai o fodi annabi Isa wuttudu go'o. O wi'i, Modibbo, Allah hoina non hebatama ha abada. Noye mbi'ata, ayarai torra, ayarai bone. To juude laamibe e Modibbe attawra e ardibe diina harmaabe mbaruma. Modibbo Allah hoina dum hebatama gam be kocci Almasihu ko annabi Isa o lilaado Allah den o jomu teddungal e mangu noye o wi'ata o yarai iri ka torra gam non bitirus wi'i non hebatama ha abada Allah hoina dum amma Yesu wailiti wi'i bitirus sendiri e am an cheidan akadai doyan waduki ko Allah yidi gam na to Allah nyumo mada iwoyi iri nyumo yimbe nyumata nan ko annabi Isa wi'i bitrus de wi'imo Allah hoina dum waruma amayata Allah hoina dum torruma har dum waruma to'o e holla en no bitrus nyumiri iri nyumo yimbe ha hande wobbe e nyuma ay annabi Isa o lilaado Allah o jomu teddungal e mangu no wadata o yara iri den don bone gam non Allah jabai dum wari annabi Isa dun nanditin mo tan e goto der almajiri en mako den dum wari almajiri jo on Allah bo hocci annabi Isa yaki dow amma annabi Isa wi iri nyumiraybe non innyumo iri ngo yimbe na unko Allah shiriyi won don nde bitrus wi'i annabi Isa Allah hoina har dum waruma sai annabi Isa wi'i bitrus sendiri e am an sheidan a giddo hadukiyam waduki ko Allah yidi a giddo hadukiyam waduki ko Allah sirri gam mi hisna bi adama diga hakke gam Allah sirri mi hisna bi adama diga hakke e lawol mayde am dow gafangal amma ta wi'i mi mayata holli won don i adama hebata kisndam i adama hebata rimdineki diga bawde sheidan e hakke i adama hebata wurtaki diga kita Allah der hite jahannama gam non a warti bo sheidan to am gam fu kado yimbe wada ko Allah yidi o warti bo sheidan gam sheidan yida yimbe ngada ko Allah yidi gam sheidan yida yimbe dawtano Allah sai ni be ngada ko o wi'i gam be njaha halkere der jahannama gam non bandiraabe am to e wodi iri nyumo ngo bitrus nyumo iri ngo yimbe gam annabi Isa wi'i bitrus iri nyumo yimbe nyumata gam nyumo mada to dum warayam na daga Allah ngo iwoyi gam non fu nyumobe iri non be anda e be nyuma iri nyumo yimbe na non Allah sirri amma Allah e hore mudun sirri Almasihu ko annabi Isa mayay dow gafangal gam e non yimbe ko bi adama hebirta kisndam diga hakke mabbe hebirta rimdineki diga bawde hakke e kita Allah der hite jahannama yaki aljanna ta nyuma wiki annabi Isa mayay dow gafangal asa banake nyumo Allah anyuma iri nyumo ngo yimbe en nani nde annabi Isa yami tokkube mo moye bembiata o woni en nani bitrus yawi meti wi an woni almasihu biddo Allah mo yonki den annabi Isa wi imo ngo nyumo Allah e hore mudum wanginanima ko min ummoye den do en nani bitrus nde wi'i Allah hoina to annabi Isa maya sai annabi Isa wi'i mo ko nyumuda Allah hoina to mi maya in nyumo iri ngo yimbe gam non bandiraabe am sai en kakkilana e iri nyumoji meden. En pama, to en nyuma, iri nyumoji di yimbe, dun satay, pamen, shiri alla gam meden. Sai en ala berde meden, gam alla der baute mudum, der ruhu mudum, walla en, holla en shiri mudum gam hisnuki en diga hakke meden. To en jogo iri nyumolji, yimbe, hardun hata en, hebuki barka alla. Annabi Isa nyamri yeso, e wagginki tokkubemo, owii, fugito warta tokkudoyam, dole wanya hore mudum, hocha gafangal mudum, tokkayam. Gamfu gito hisniki yonki mudum, o dullaiki. Amma fu dullai do yonki mudum gam am o hebaiki. To e holla en enjairi. Tokkuki lawol annabi Isa. Dole neddo sirio gam yaruki bone. Gam torra gam nganyandi diga bandirabe. Harma sirio gam maide konjale sharel. Amma kuldo. Wi mi tokkata annabi Isa gam dum yimbe nganyayam yimbe kudayam yimbe barayam gam non o hulay gam o hisna yonki mako ko bo to torro annabi Isa wi fu giddo hisna yonki mudum e lawol nyumo mudum e lawol kulol to tokka annabi Isa wi o dullayki amma fu gadudo berinde mudum tokki annabi Isa fu e torra e nganyandi e kudol hama e wareki o hebay yonki mako wato o hebay nattuki aljanna gam enen en giya to dum wari en gam tokkuki annabi Isa en dulli yonki meden amma annabi Isa e wi'a en to dum wari en gam imanu meden dow annabi Isa en kebay nattuki aljanna sai o dauti o wi'i ko dum nafata neddo to hebi duniyaru fu amma dulli yonki mako ko bo ko neddo wawata hokkuki gam japtoya yonki mudum hande to dum wi'i en ra duniyaru ndu en jawdi mayru e lamu mayru chuben e tokkuki annabi Isa ko chubeten to embi en tokkay duniyaru e beldum majum en gida torroden gam tokkuki annabi Isa wi'i en dullay yonki meden wato en kalkay der jahannama gam o wi'i ko dum nafata neddo to o hebi duniyaru fu amma o dulli yonki mako maana o mayi o halki der hite jahannama ko jawdi duniyaru nafantamo ko laamu duniyaru nafantamo. Nden o dauti o wi'i. Ko neddo wawata hokkuki gam japtoya yonki mudum. Ko bo gam hisna yonki mudum. Diga kita alla nder jahannama yaki aljanna. Wala. Ne neddo mariri njawdi fu. No neddo mariri laamu e hikima fu. Wawata soda. Aljanna e njawdi mudum. Ko bo e andal mudum. Gam non, wala no kebirte nattuki aljanna, seto en tokki lawol annabi Isa. Gam ko en maru njawdi duini yarundu, en kokki sadaka, en mballa yimbe, ammato en tokkai lawol annabi Isa, en kalkai. Gam ovi, fuji to tokkutiam, se osirio gam yarki bone. Amma fuganyu to tokkutiam. Gam beldum duniyaru se o sirio gam halkere der hite jahannama bandirabe am se nyumen do hala kaa ko burden subuki tokkuti annabi Isa njaren bone der duniyaru ndu en ganyandi e torra hama e maide den e reirde keben nattuki aljanna ko bo nanen beldum jonde meden der duniyaru ndu ganyen tokkuki annabi Isa e re'irde mayen kalken der hite jahannama. Gam non bandiraɓe am seccuɓon ko tokkoton. Amma Allah nder moƴƴere muɗum, Allah nder yidde muɗum, o wanginani en lawol nattuki aljanna. Barka holaki annabi Isa mo o liloyi mayuɗo dow gafangal, jarɗo bone e kiita hakke meɗen dow gafangal, gam enen kisen natten aljanna. Gam en mbawata hisnuki ko'e meɗen, en mbawata sodiren aljanna e jawdi meɗen, seni to en tokki lawol Allah. Gam non enen tokkuɓe annabi Isa, enen tokkuɓe lawol Allah ngol kisnam, sei tokkiren e munyal. Ne ɗum torrirta en fu, ne ɗum wanyirta en fu, sei munyen. Gam e re'irde en heɓai nattuki aljanna. To en jaɓu torra e ganyandi ndu ɗum wanyata en, e bone ɗe jarten gam tokkuki annabi Isa, waɗa njatiren gaɗa. Amma en tokkumo nder munyal har re'irde. E non en kisai, ko bo en keɓai kisdam, wato nattuki aljanna. Gam non Allah walla en, Allah sembiɗina holare meɗen nder tokkuki lawol ngol o siryi, ngol hisnuki en diga kiita mako garaika nder hite jahannama yaki aljanna. Barka holaki annabi Isa, barka tokkuki lawol annabi Isa. Jomirawo wallito en, Jomirawo ɗautana en imanu, Jomirawo bo wanginana en ma'ana e dalila maide annabi Isa dow gafangal. O bo ɗautana en munyal nder tokkuki lawol mako, nder bone e torraji ɗi jarten gam tokkuki annabi Isa. Jomirawo wallito en. Amin.